Blog Talk Radio.
Rwanda,
za mateka amavu namavuko yuzika zose wirimi jambo naregwa gusopanya kandi shaka kunga nkwiyunganya kuri nokoroherana wirimi jambo jambo nahitamo guhigima cyangwa guhwihwisa kuko ibyo mu matamatama byo ntibizashira naburiye igisubizo ku bihe bizaza imibanire yab'iwacu nabaza amasengesho y'imyaka yose aho imbuto y'urukundo warize Rwanda warize Rwanda warize nyamara ntugahore burya kwiheba nirwo
cyane Masabo muri ndirimbo nziza cyane nk'izindi ukagira indirimbo zitagira uko zisa n'umuhanzi mu by'ukuri w'umuhanuzi. Ino ndirimbo nziza rero w'imijambo ya Masabo niyo dutangije ikiganiro cyacu. Ati ntavuga byinshi ntavuga byose nkagira unkomere takababara, ati ntavuga ibi gusa nkagira umbangamira akabifata nabi. Hati nkuvu ni shashya muvandimwe umutima Rwanda ufite intimba, ati warize Rwanda warize, ariko nyamara ntugahogore kuko kwiheba ari rwo rupfu. Radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa kumi z'amanywa n'iminota 8 isaha i Washington DC, tukagira saa yine z'ijoro n'iminota 8 isaha z'i Paris, Bruxelles n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukajya saa tanu z'ijoro n'iminota 8 isaha z'i Kigali mu Rwanda, aho impunzi nyinshi twatekerejeho uyu munsi nako duhoza ku mutima mu gikore ko twashatse kwiharira ikiganiro cy'uno munsi, aho rero izo mpunzi mu by'ukuri nazo zigomba kuba zifite urukumbuzi rw'icyo gihugu cyacu. Ariko rero kwiheba nirwo rupfu nk'uko Masabo amaze kubivuga mu kanya. Uno munsi ku wa gatatu tariki ya 7 Gashyantare mwaka 2018, tukaba rero tugiye kubagezaho ikiganiro ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda nyuma yo kugambanirwa na FPDMI. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wagiteguye, nkaba ndi kumwe na n'umutumirwa mukuru Jean de Dieu Turikumana. Tugiye gufatanya ikiganiro mu kanya rero twahise mu masaha nako mu minota 30 n'indi ishize twari twashatse gutangira ikiganiro, ariko tuza kugira ibibazo bya tekinike nizere ko noneho ubu ngubu byakemutse. Jean de Dieu Turikumana rero ni umwe mu bagize komite nshingwabikorwa, icyo bita komite executive y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Akaba kandi muri iyo komite ashinzwe ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda. Ni mu gihe kandi ni umuntu koko ufite ubumenyi bukomeye muri ibyo bibazo bitahwemye kuranga u Rwanda. Akaba yagiye ahura nabyo mu nzego nyinshi, harimo urwego yakozemo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga twitaga Ihambere Hanga MINAFET. Ndetse Jean de Dieu akaba yarabaye n'umudiplomate, uretse gukora muri iyo minisiteri nyine akoreramo imbere i Kigali ku aho ifite icyicaro, akaba yakoze no muri ambasade, by'umwihariko muri ambasade y'Ikinshasa, ambasade y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ikinshasa, aho yaranashinzwe hamwe n'ikipe bari kumwe ibihugu bituranye birimo za Congo Brazzaville ubu zisigaye zifite ambasade ngo zigenga. Tuzana wenda no kubiganiraho gato, kuko izo ambasade mu by'ukuri zihari zifite inshingano zidafite aho zihuriye n'inshingano ubundi zisanzwe za ambasade. Akaba kuri icyo cyicaro cya Congo Kinshasa bari bafite no mu nshingano zabo ibihugu nka Repubulika ya Central Africa, wenda na za Kameruni n'ahandi ashobora kuza kuvuga, kuko byari ibihugu byinshi ntabwo nabimenye nka we. Jean de Dieu Tuyikumana, mu kanya twagize ingorane za tekinike, ariko uko mbona muri studio muri aka kanya ndabona zigomba kuba zashize, bityo rero niba nawe ariko bimeze fata mikro noneho dutangire ikiganiro noneho bya nyabyo.
Nibyo koko, nizere ko unyumva.
Ndakumva neza cyane rwose nkaho turi kumwe hano.
Ubwo rero ibibazo bya tekiniki byashize, ariko byatujije icyuya. Bamwe nta
Niko
nubwo
bimeze.
tuba tubimenyereye, nyine ni ukwiruka inyuma y'ibyadusize, ariko nuko nta kundi.
Yego. Wasuhuza abari watwumva kugira ngo dutangire. Abakunzi ba
Nibyo
radiyo,
nagira ngo
abakunzi
nsuhuze
yego.
aba Nibyo nagira ngo nsuhuze abakunzi ba radiyo y'ishakwe,
Yego.
kandi ngira ngo mbisegureho, kubera nyine ibyo bibazo twagize tukabatindira ntabwo byaduturutseho, natwe twabibonye gutyo turagerageza, ariko n'ubu ngubu birimo bikunda. Nagira ngo rero
Bimeze
mbasuhuze
yego.
mukomere, kandi turi kumwe.
Bimeze neza cyane rwose, bimeze neza cyane, biravuga neza pe, biravuga neza pe. Ni bityo rero nta kwiheba ku mugani w'ino ndirimbo. Turangije ibibazo by'impunzi, ni yo sije twateganyije uno munsi, ibibazo by'impunzi z'Abanyarwanda nyuma yo kugambanirwa na FPRDM. Impunzi z'Abanyarwanda zigeze ku ki nyuma y'aho Leta y'u Rwanda ihagurukiye kuzikomanyiriza mu cyo yise secession clause, ni ukuba kwamburwa uburenganzira bwo kuba impunzi. Bigeze he rero? Uko byifashe muri rusange hirya no hino aho impunzi z'Abanyarwanda zahungiye, ni byo ubu tugezeho. Turi bwibaze tuti kuki hari ibihugu bifite umurava mu gushushubikanya impunzi, mu gihe hari ibindi bihugu byo gushimwa bikomeje kuzikaze. Ibyo turabyibaza, ariko ibisubizo uru bitange, dore ko navuze rwose ko biri mu rwego rwawe ushinzwe ndetse no mu kazi wagiye ukora hirya no hino. Turarangiza twibaza icyo twakora, kuko ntabwo ari ukuvuga ibibazo gusa biriho. Nk'ishyaka rya politiki, ishakwe, Rwanda Freedom Movement rifite inshingano kimwe n'abandi bo muri opposition, inshingano zo kubona ibisubizo ku bibazo binyuranye by'Abanyarwanda bihangayitse Abanyarwanda. Harimo icyo kibazo cy'ingutu, cy'impunzi, cy'ubuhunzi cyananiye FPR mu gihe yateye u Rwanda, ivuga ko ngo ari cyo kibazo, ari kimwe mu bibazo by'ingenzi igomba gukemura. Twakora iki rero? Niko turangiza twibaza tunatanga n'ibisubizo. Twakora iki ngo dukomeze gukumira kiriya cyemezo cy'urukozasoni? Singiye gusubiza mu mwanya w'umutumirwa mukuru, nagira ngo rwose ndatinze. Jean de Dieu, noneho ufate ijambo, ukomeze kino kiganiro. Ijambo ni ryawe.
Urakoze muvandimwe Yozefu. Ese ibibazo by'impunzi ko ari uruhurirane kandi bikaba ari ingutu, ndahera he ndareka iki? Sinzi hari ukuntu uvuze mu kanya uti uko byifashe muri rusange, ubanza ariho nahera mu buryo bwa rusange uko ibibazo bimeze, hanyuma nyuma umuntu akagenda ajombora inzitane ziri muri buri gihugu, wenda nitubona umwanya. Ariko muri rusange wa mugani iyo ndirimbo ya Masabo, nta kwiheba nta kwiheba. Ejo bundi Kigali yari izi ko bw itariki ya 31 z'Ukuboza umwaka ushize irangiye, dore ko ariho bari bashyize umukato ntarengwa ngo impunzi zikaba zose zibwirije zigataha. Kugeza ubu ngubu impunzi zatashye kuri iyo tariki nahera nko muri Congo Brazzaville ni 16 mu bihumbi birenga 16 rwose zaratashye, nuko ubwo barazakiriye, abandi baranangiye kandi birumvikana. Muri
ndavuga cyane cyane mu bwoze muri Afurika kuko niho impunzi z'Abanyarwanda zibanze. Iby'i Burayi na Amerika byibanza ntari bubivuge cyane, ntabwo ibyo bibazo bikunze kuhagaragara cyane, uretse wenda kubura ubuhungiro ariko ntawe bashushubikanya. Ubwo rero Congo Brazzaville ni urugendo nari ntanze, ariko ndaza kuyigarukaho by'umwihariko. Muri Togo, Senegal na Cameroon nta bibazo byihariye bihari, impunzi zirahari, nari ngiye kuvuga ngo ziratekanye, ntizitekanye, ariko kugeza ubu ntawe uzishushubikanya, no gusaba Rurema bigakomeza gutyo kugeza igihe ikibazo kirangiye burundu. Ubwo nabyo turaza kubigeraho ukuntu kizarangira. Muri Zambia, Zimbabwe, Mozambique na South Africa naho nta bibazo byihariye bihari, uretse ko muri Zambia na Mozambique byigeze kuhaba mu minsi, mu myaka ishize. Kigali na none yahateye amatako y'iturumbanganya, dore aho unyuze hose ko ihasiga umucafu. Hanyuma mu bihugu by'abaturanyi rero, ho Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariyo Kongo Kinshasa, Burundi, Tanzania, ndetse dushyizemo na Kenya, ibibazo birahari, cyane cyane nko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birumvikana, kandi niho hari impunzi nyinshi. Ariko nanone ni nko ku ishusho ry'uko n'ubundi abaturage ba Kongo nabo bamerewe, ndavuga Kongo Kinshasa. Kenya murabizi ko ari indiri ya BMI ya Kigali, rimwe na rimwe bagenda bagashomba abantu bakica. Muribuka ba Sete Sendashonga barize imbene, ejo bundi haba wa muhungu wari ugiye gutanga ubuhamya i Paris mu Bufaransa, kubahanuye indege ukuntu bamugenje. Ariko nanone muri rusange leta ya Kenya ntabwo irimo ibahungabanya, baraho. Muri rusange rero uko impunzi zifashe muri Afurika ni uko nguko. Ariko nanone rero nyine tukibutsa ko secession clause ari byo nyine byo kwamburwa uburenganzira bwo kuba impunzi, n'uwari ufite ibyangombwa bakabimwambura agasigara ari aho nta cyangombwa agira, kugira ngo nyine bamusunike paka ataje. Ubwo nyine murumva ko twageze mu kindi cyiciro gishya aricyo bita phase ngira ngo mu Gifaransa. Ubu mu minsi iri imbere turasanga hirya no hino Abanyarwanda b'impunzi batakitwa impunzi, niko Kagame yabishatse. Ariko nyamara mu by'ukuri impunzi ntabwo ari impapuro. Udafite impapuro wahunze igihugu wese aba ari impunzi, yagira impapuro yaba atazifite. Kuvuga ngo babambuye impapuro rero ntabwo arizo bivana b'ubuhunzi, kuko ubuhunzi ikizabuvanaho ni leta itekamye mu Rwanda. Ibyo turaza kubigarukaho, ngira ngo sinzi niba naba mbini yaho kuko byatuma nshaka kurondogora, reka mbe ndetse. Ubwo ndaza
Ndagushimiye cyane,
gukomeza.
uvuze ko ibintu byifashe muri rusange hirya no hino aho impunzi z'Abanyarwanda zahungiye. Nagira ngo rero tunarebe wenda gatoya niba ubifitiye umwanya, turebe ukuntu zagiye zigotwa mu by'ukuri muri iyi myaka itatu ine ishize. Ahagiye hafungurwa za ambasade ubundi zidafite urebye mu rwego nk'umuntu wabaye muri diplomasi, ndetse umuntu cyane cyane wanakoze muri MINAFET, tuzi uko ambasade z'igihugu gikennye nka kiriya cyacu zifungurwa. Ntabwo ari ugupfa gufungura ngo uvuge ngo ngiye gushyira ambasade muri Angola, ngiye gushyira ambasade muri Mali, ngiye gushyira ambasade muri Congo Brazzaville ufite indi Kinshasa ahagabanywa gusa, hagati y'ibihugu bya Congo Kinshasa na Congo Brazzaville ahagabanywa gusa n'uruzi rwa Fleuve Zaire cyangwa Fleuve Congo ubu ngubu uko byitwa, ngo uvuge ngo ugiye kurenga hose ukubite izindi za ambasade uyimwe uyikubite muri Zambia n'ahandi nk'aho ngaho, mu by'ukuri nta nyungu zigaragara zihari, kuko ambasade gushinga ambasade ahantu buri wese arumva ko bihenda bihenda cyane. Ngo uvuge ngo ngiye i Dakar kuhashinga ambasade, hari indi iri muri Cote d'Ivoire, aho hose ugende mu by'ukuri ibintu bisa nko kugenda utangatanga impunzi cyangwa se ushaka ufite izindi gahunda mu by'ukuri zo kudurumbanya abantu, gusesagura umutungo w'igihugu, ibyo rero nagira ngo muri ibyo bintu byakozwe gufungura za ambasade hirya no hino be naho ngaho mvuze n'ahandi ntibutse harimo no kufungura imirongo gufungura za rinye z'indege indege ubwazo zahenze igihugu bikomeye indege zigenda zirimo ubusa zigiye mu bindi bintu bitari ubucuruzi mu by'ukuri indege zikora politiki umwanya wo gukora ubucuruzi ibyo bintu byose ni nyirabayazana ni intandaro mu by'ukuri ibiriho biba uyu munsi ukuyemo na diplomasi yakozwe y'ubugome yo kujya gukomatagiriza impunzi nk'uko nabivuze harimo n'ibyo bintu umuntu yakwita ibikorwa remezo by'ubugome byakozwe nagira ngo igihe kibivugaho Jean de Dieu
nibyo muri iyi myaka itatu nishize hari ibintu bigaragara nyine bigaragara buri wese ko bashishikajwe no gufungura za ambasade muri Afurika hirya no hino ari nako bijyana no ko Rwanda ya kompanyi y'indege nayo igenda ikurikiye uko abafunguye ambasade nayo ikafungura amarembo mu gihugu bafunguye ambasade ariko mu by'ukuri nyine yego gufungura ambasade ni politiki ariko politiki ubundi nziza yo gutsura umubano ntabwo rero aho bafungura ambasade hirya no hino biba bikenewe cyane nk'uko wabivuze kandi koko no kugira ngo umuntu afungure ambasade ashyiremo abakozi ashobore gutuma ikora neza ni ibintu bihenze cyane ku gihugu nka kiriya ariko nyine bazi no kwirarira ngo bihesha agaciro agaciro kabo nako ngako ariko mu by'ukuri icyo biba bihatse yaba ari Rwanda Air yafunguye amarembo za Congo Brazza za Zambia zahe hose hirya no hino iyo hafungutse ambasade na Air Rwanda na Rwanda Air ikajyayo ni ukwitegura ko hagiye kuba imidurumbagatanyo mu mpunzi z'abanyarwanda ziryo ubwo ni nako nyine bahashyira na diaspora ari ambasade ari Rwanda Air izana abantu ari diaspora bashyirayo nyine byose bikaba urujya n'uruza afepi ari ukugambanira impunzi no kugira ngo bazidurumbagatanye guti guti ndatanga urugero rwa Zambia muribuka amahano yabereye i Lusaka muri Zambia mu myaka ibiri ishize byaje kugaragara ko ari Kigali yari ifitemo uruhare twagize imana cyokora turabivuga hakiri kare ariko leta ya Zambia nayo irabitahurira bibona ubwo kandi niko bahafunguye ambasade ni nako bahafunguye n'amarembo ya Rwanda Air ubwo rero Rwanda Air reka mbivuge mu kinyarwanda n'insinzi niba ari kinyarwanda cyangwa iki Rwanda Air cyangwa Air Rwanda ikikora ni ugutunda ba bandi baba DMI n'abandi bagizi ba nabi bakagenda bitwikiriye umwuga ngo wo gukora business bagafungura utuntu tw'utudukuru twa nyiraruheshwa nyine kugira ngo babone abantu babone ko ngo barimo batari abacuruzi naho nyamara na abantu b'abaneti baje no kwicana yaba banekaga gusa ariko ntibike nuko nguko bigenda aho bashyize ambasade hose muri Afurika wabonye ko batangiye kunyishyira muri za Angola hirya no hino nabuze ndeba liste yazo nsanga biteye ubwoba nta muntu muzima ushobora gufungura ambasade nka ziriya atari ubugome ari ugutsura umubano gusa ntabwo byashoboka ariko rero ni no mu gihe mari n'amafaranga barayafite none se ko bahunitse ibyo muri Congo barabuzwa n'iki yaba ariko babikoraga ayo mafaranga ya Congo bana ya cyazaga umusaruro muzima aho kugira ngo baherekezwe n'amaraso y'abanyarwanda ikibazo ni uko kimeze cyokora tugerageza kubivuga n'ibihugu bitangiye kubibona uretse ibyanga kureba nka Mozambique nayo ubwo bavuye Zambia babonye bisa nkaho hari icyo byafasha ariko nubwo byapfubye bajya kugerageza muri Mozambique nayo yarabatahuye ubu bamwe barafunze abandi yaburije indege yabashubije i Kigali nibamaneye ko mu DMI yarabimenye ibyo ukuntu ibintu bimeze ibyo bya za ambasade bagenda bafungura hirya no hino no na za Rwanda Air zigenda zijyana abapasaje muri ibyo bihugu sinzi niba kwa wenda twaza kubigarukaho cyangwa niba nakomeza
aho uza gushakira hose urabigarukaho. Nagira ngo tugaruke by'umwihariko mu bihugu bimwe na bimwe, uzi ko hari ahantu impunzi yego uwabeshya wakwibeshya n'uwavuga ngo impunzi zose zimeze neza, ariko harimo impunzi hirya no hino muri ibyo bihugu zari zaracitse ku icumu, zimwe na zimwe muri ya shyamba zaracitse ku icumu rya FPDMI, zibasha kugera muri ibyo bihugu zibasha kwisuganya, zimwe ndetse zari zifite n'uburyo aho gushyira ambasade ubundi ziba zifite inshingano zo kugira ngo zishyigikire abanyagihugu zibafashe mu byo bakeneye, ahubwo bashyizeho izo ambasade hagamije kubadurumbanya harimo no kubica. Ibyo byose byagiye biba. Impungenge rero za leta y'agatsiko za leta FPDMI usanga kenshi ari ukugira ngo nk'umunyarwanda wabashe kugira icyo ageraho, utemeye kuba guhakwa ngo zimukoreshe icyo ashatse, zimutwara amafaranga, zimutwara umutungo, uwanze guhakwa zimwononera ibikorwa cyangwa se nawe ubwe zikamwonona zikaba zakwangiza ubuzima bwe cyangwa se zamubuza amahwemo harimo icyo gikorwa rusange cy'ubugome cyo kubuza abanyarwanda statu y'ubuhunzi kandi bayikeneye batanze igihugu cyabo. Tugarukiye nko mu bihugu bimwe na bimwe ahantu impunzi zari zarabashe kujya, nka Congo Brazzaville urayizi neza kuko icya mbere cyo ituranye na Congo Kinshasa nk'uko natangiye mbivuga, bivugwa yuko harimo abantu bari bafite imibereho myiza, ko harimo n'abantu ndetse bamwe bagiye bari mu gisirikare bari bagiye bafasha iriya leta kujyaho no gushinga imizi. Ibyo byose nkaba ntekereza yuko iriya leta ya FPDMI yumvaga ko ari ikibazo kuri yo, ikaba yaratanze amafaranga atagira ingano yo kujya gushyira iyi ambasade muri Congo Brazzaville kugira ngo isohoze ibyo bikorwa by'ubugome mu gihe mu Rwanda afite ikibazo cy'ingutu, ikibazo gikomeye cyane cy'ingengo y'imari, aho amashuri amwe agiye kugwa, abarimu badahembwa, yemwe n'abaturage bo mu rwego rwo hasi, aba rwose mu cyiciro giciriritse cy'ubudehe cya mbere bakorera udufaranga two gupagasa muri VUP, abo bose badahembwa bakamara amezi n'amezi badahembwe. Muri iyo bazo by'ingutu by'ingengo y'imari gusesagura amafaranga atagira ingano muri iyo Rwanda itunguka na gato ihomba, leta igomba gukuramo amafaranga miliyoni 50 byibuze buri mwaka kugira ngo iyo kompanyi ikomeze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibyo byose rero sinzi niba hari ikintu wifuza kuvuga by'umwihariko kuri Congo Brazzaville, kuko impunzi zaho muri ino minsi zimerewe nabi, mu gihe twashimye koko nka za Uganda, twashimye nk'iyo Mozambique nayo imaze gutahura ibintu bitabikeya, twashimye na Zambia isigaye rwose yararebye igasanga itagomba kujya gukora ibyo leta ngome ya Kigali yifuza. Mu gihe twashimye abo bose rero Congo Brazzaville ntacyo wavuga by'umwihariko kuko bimeze nabi ijambo ryawe.
Nibyo nabo twashimye, cyokora ndaza kubagarukaho ko ku bwanjye ntabwo nari nabashima nk'uko mbyifuza, ndaza kubigarukaho. Ntabwo Congo Brazzaville ndi buyigaye, ni igihugu kigenga kandi rero n'abaturage bacyo bararengana, sibo. Ariko nagira ngo dusubire inyuma gato twibukiranye uko byagenze, habanje gutaha wa wundi wahoze ari minisitiri w'ibiza no gucyura impunzi
Mukantabana,
burya niho yabaga kandi niwe wari ku mukuru w'impunzi,
baragenda baramugura
ubwo nyine barabanje baramuroba, nyuma yaho byakurikiye warabibonye, ambasade yarafunguwe, Rwanda Air inyarukirayo, ibyo byose birajyana nyine noneho ejo bundi mu myaka ishize wabonye ukuntu birirwaga batwika amamodoka y'abanyarwanda bagerageza kwirwanaho kugira ngo basubize kuri soro wa kwisuka. Ibyo byose nyine n'ibyari nawe mvuga by'uko aho ambasade zageze naho Rwanda yateye amapine ubwo umutekano wa mu mpunzi bugiye. Ikibazo gikomeye rero na cya Congo Brazzaville ni uko muri uyu mwaka ejo bundi mu kwa mbere hari itangazo ryasohotse mu biro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko Abanyarwanda ntanu Abanyarwanda barenga 10,000 uretse 16 batashye na 16 bahobonye impapuro zo gutura, abandi bose barenga 10,000 ubu ngubu nta mpapuro bagira bari mu muhanda. Ni ikibazo gihangayikishije cyane, nyamara ibyo byose barabirengaho nkana bazi ko abo bantu ari abarescapé ba jenoside yakorewe abahutu na FPDMH, kuko abenshi muri bo ni abarokotse mu mashyamba ya Congo. Hari n'abana ubungubu ntabwo bakiri abana ariko bahagera bari abana batoya baje bahunga barokotse za Kibeho, bahagera ari abana batoya b'imyaka 10 n'ingahe. Ubu nabo nyine ngo barababwira ngo nibatahe mu Rwanda, bataha hehe se ko bazaho ababyeyi babo basigaye? Ni ubwo nyine ni ikibazo kiba gikomeye kuba umuntu nka wa uriya mu perezida wa Congo, ntabwo ndi umuvugizi, ariko kuba azi neza ko kugira kuba ari ku butegetsi ari ukubera izo mpunzi, ariko nyine ntibazirikana. Ubwo ngubwo hari ibindi byajemo politiki ni kugenda, ariko tuzakomeza duhatirize tumwandikire nk'uko tuhora tubigenza, tumutumeho abantu ariko azagera aho byumve. Ntabwo tuzarekeraho, ntabwo ashobora kuvuga ngo abantu ngo abagiza basampapiye ngo nta mpapuro barazibambuye birarangiye. Azi neza ukuntu abo bantu bageze aho hantu ari abantu baje bahunga barokotse ubwicanyi bukabije.
Urakoze cyane rwose.
Ngabanye umurego, nari ngiye kurakaraho gakeya kubera ko biba bibabaje.
Ibi birababaje.
Njye no muri Malawi nayo yenda gusa nkaho itera ikirenge mu cya Congo Brazzaville. Aho ibintu barimo bakora muri iyi minsi bite ni urukozasoni. Uretse kwima Abanyarwanda ubuhunzi mu buryo rwose bugambiriwe, dore ko cyane cyane hari n'umuhanda witiriwe Paul Kagame y'Ibirongwe muri Malawi buriya, ubu ngubu abantu babarizwa kubona ubuhunzi mbere y'uko bababwira niba batsinze cyangwa batsinzwe, donko niba babahaye ubuhunzi cyangwa babubimye, babafata ibikumwe bakabyohereza i Kigali kugira ngo Kigali irebe niba abo bantu ari abere cyangwa niba ari abicanyi ruharwa. Namwe mu nyumvire rwose aho ibintu bigeze, baragufata ibikumwe uhunze abantu bakabisubiza iyo ngiyo ngo abo ngaho ngo ariho bavuga niba uri umuntu. Mbese kuba Kigali imivanaho iyo sitatu y'ubuhunzi, ubwo barumva ibyo bikumwe i Kigali bazavuga ko ibyo bikumwe ari iby'abantu koko? Nguko uko bimeze muri Malawi nabyo ntagahoma munwa. Cyokora Malawi nayo nyine byo turabimenyereye, Malawi iraruhanya, ariko mu minsi ishize yararuhanyaga nabo tukabandikira ubundi tukabatumaho abantu bakadohora. Ubungubu sinzi niba ariko bizagenda cyangwa niba ibyo byose ngiye nizera ko bizashoboka, ariko urumva ko ari inzira iruhanyije kugeza aho ufata umuntu bikumwe hanyuma ukabyohereza muri leta yahunze ngo bari bo bamugenera. Ngibyo ibibazo bikomeye mu bihugu bibiri cyane cyane Congo Brazzaville na Malawi, ariko nyine navuze ko ndi bugaruke ku byo gushima, ntabwo narorera gushima igihugu cya Zambia, kuko ubundi muri iriya secession clause nyine biriya byo kwambura abanyarwanda ubuhunzi, iyo ushaka guhama mu gihugu wahungiyemo usaba ubwenegihugu cyangwa ugasaba n'izindi mpapuro zituma uhaba nk'umunyamahanga ariko wujuje ibyangombwa. Kugira ngo rero wuzuze dosiye yo gusaba ibyo ngibyo, muri iyo secession clause nyine harimo ko ugomba kujya kuri ambasade y'u Rwanda ukaka pasiporo. Nawe unyumvire, kugira ngo usubire ahantu wahunze ngo baguhe pasiporo. Ibyo rero impunzi kugeza ubu ngubu cyane cyane zo muri Congo Brazzaville zaranabyanze, baravuga bati ntabwo tuzasubira ahantu twavuye tuzi uko tuhavuye, kandi nkuko birumvikana Zambia rero yo nta nubwo yiriwe izuyaza ngo ibasabe no ibage no muri ayo mananizi basabe izo pasiporo z'inyarwanda, yabahaye ibyangombwa bya Zambia rwose. Ubu muri Zambia nta muntu w'umunyarwanda ikiraho, ariko ntabwo ari muri ya sansi ya Kagame, nta muntu w'umunyarwanda ikihaba kuko bose babonye ibyangombwa, nta munyarwanda ukiri munsi. Ubwo rero ndumva rwose nka Zambia yarekuye gushimirwa. Hari aho kare nahoze nsoma ibyo muri Zambia nyine, hari umwambasaderi wabo wari wa ufite icyicaro i Dar es Salaam wari wagiye i Kigali, bamubajije ibyo mu by'impunzi zo muri Zambia z'abanyarwanda muri Zambia, aritakuma ati rwose timba ndoga kanaka nta mpanzi z'abanyarwanda zikiba muri Zambia. Yaravuze ati twakiri impunzi z'abanyarwanda muri Zambia ariko ntabwo bakiri impunzi. Abenshi bakora ubucuruzi babaho nk'abaturage basanzwe, bamwe bashakanye n'abanyazambiya bahafite abavandimwe benshi. Iyo uvuze impunzi z'abanyarwanda ziba muri Zambia, muri Zambia sinzi icyo uba uvuga, kuko twakiriye abanyarwanda baje muri Zambia nk'impunzi, ariko ubu ntitubakiriye impunzi, bamaze kwihuza n'abandi baturage. Akomeza avuga ko ntawe basaba gutahuka kuko impunzi ziba mu nkambi arizo zisabwa gusubira iwabo. Yagize ati niba bashaka kugaruka bazifatira icyemezo, ntabwo tugiye kubirukana, aho gusaba gutahuka nababa mu nkambi z'impunzi, kandi ntabwo nzi umunyarwanda uba muri izi nkambi, hafi ya bose ni abaturage basanzwe nkatwe. Nguko uko muri Zambia byifashe. Sinarorera rero no gushima igihugu cy'Ubugande, nacyo ejo bundi ahangaha iyo secession clause nyine ibyayo bigeze, baravuze bati twebwe nk'igihugu cya Uganda ntabwo tuzubahiriza icyemezo cyo kwambura abanyarwanda ubuhunzi. Ndetse ubu ngubu hari itegeko ririmo ritegurwa kugira ngo abanyarwanda bari mu Bugande babahe ubwenegihugu. Uganda iravuga iti se muri icyo gihe bavuga cya secession clause reba, ari ukuvuga kuva muri 59 kugeza mu mpera ya 98, ko nyuma yaho twabonye izindi mpunzi ziva mu Rwanda nyinshi kurusha iza mbere. Tubwoze ni ukuvuga ko ibibazo byarangiye, ahubwo ibibazo birahari, za zindi zashaka gutazifite ukuri. Niyo mpamvu rero Uganda yavuze iti tuzabatuza hano, ntabwo tuzabohereza mu Rwanda. Ubwo rero na Uganda twayishimira. Sisi na wambi ni yahora.
Ndagushimiye cyane rwose, ndagushimiye cyane wari uvuga Zambia. Ndi mu nzira zo kukubaza Uganda. Tugaruke rero wenda gatoya mbere yo kugira ngo mu by'ukuri twari twanavuze ngo se twakora iki kugira ngo dukomeze gukumira icyo cyemezo cy'urukozasoni aho cyakoze. Aho cyakoze ku Banyarwanda, wavuze uti hari aho baruhiye ubusa mu by'ukuri, abo muri FDM ya Kagame y'umugome, nk'aho muri Zambia wavuze uti barabwiye bati nta mpunzi zihayida, titwarabyubahirije. Bityo rero mu by'ukuri baruhiye ubusa, Imana ishimwe. Muri Uganda naho nuko, kuko Uganda bizwi yuko igihugu cya Uganda ubundi nicyo cyaremye kiri mu byaremye Kagame na n'iriya leta y'agatsiko ntibameranye neza muri icyo gihe, ariko no kuri icyo kibazo abagande berekanye umuntu bati ntabwo tugiye kumenesha abantu baje batugana nk'uko namwe tutabamenesheje, ni ukuvuga wowe Kagame n'abandi. Ikibazo rero gikomeye cy'ishoramari mu bugome twakivuzeho, twavuze ku kibazo cyo kohereza mu mahanga amaserivisi y'ubugome mu mwanya wo koherezayo ibicuruzwa ndetse n'amaserivisi nyamaserivisi bituma byatuma u Rwanda rutera imbere, umunzani warwo w'ubuhahirane ukamera neza. Ubu icyo bakora byo kohereza mu mahanga ni ubugome gusa, tutibagiwe no gufata abaturage bakabambura ibirayi ku busa bakabyohereza mu mahanga cyangwa mu mwanya bya bitarabona inzira bakabicisha inzara. Ibikorwa by'ubugome bisabisa tugomba kurwanya. Mu kurangiza rero kino kiganiro, niba wenda ntaho nta gace nakubujije kuvugaho ubyifuza, nagira ngo twizeze izo mpunzi n'abanyarwanda icyo tugomba gukora, kuzikorera mu byihutirwa. Wavuze ati turandika, wavuze ati tujya hirya no hino aho turi, ibyo bihugu byose biba bifite abadiplomate tukabegera tukabumvisha uko bishobotse, hamwe na hamwe bakatwumva, ahandi ntibatwumve birumvikana. Ariko buryo igikuru ni ugukurira leta ngome ya FPDMI, niyo ntego yacu dufite, kuyikuraho ikavaho abanyarwanda bagahumeka. Bityo rero mu by'ukuri igisubizo kikaboneka cy'ubuhunzi, ibyo FPDMI itashoboye kandi yarabeshye abanyarwanda, ikindi cy'abanyarwanda baracyahunga. Twibagiye no kuvuga ko abanyarwanda bagihunga, ahubwo wahera aho wifuza ijambo ryawe.
Nibyo ko numva wabimvugiye se, ariko mbere yo gusoza nagira ngo hari igihugu nibagiwe ntabwo gikunze kuvugwa, ariko kiriya gihugu kinini kiri hafi y'iwacu mu burasirazuba mu burengerazuba cyitwa Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Congo Kinshasa.
Hari impunzi nyinshi,
ni naho hari impunzi nyinshi, ni nacyo gihugu cyabaye icya mbere mu kwamagana iriya secession clause. Byari ngombwa rwose kubyibutsa cyangwa kubivuga ku batabizi, nicyo cya mbere cyayigaramye. Ntabwo rwose Congo yigeze ishishikarira ibyo bintu, iravuga iti ibyo bintu murihuse nimwe muretse nta mpamvu yabyo. Nicyo nagira ngo mvuge mbere yuko nasoza.
Ariko ugize neza cyane, oya niba hari n'ikindi wifuza kuvuga rwose uracyafite igihe, turacyafite iminota igera kuri 17, uracyafite igihe rwose uraza gusoza uvuga utanga cyane cyane ibisubizo. Kabone nubwo nanjye nabikomojeho kuko turafatanyije ubundi mu mwanya w'ubunyamakuru, ariko nanjye
iyo
komite yego. Yego.
Reka noneho nisanzure, nahoze nshuranwa ngira ngo ntabwo
nisanzure. Uyu mwanya wa hari cyane
rwose rwose aho nagiye gusura.
Yego. Yego.
Nisanzure mo neza.
Nisanzure. Uhumurize nizo mpunzi uzi. Yego.
Congo Brazzaville nagira ngo mbwire abatwumva ko twandikiye perezida waho tumubwire kiriya kibazo. Ni byiza ko abantu bamenya ko abantu babaticaye. Ibaruwa ndayibona hafi aha ngaha, ariko ntabwo ndi buyisome, ariko twaramwabandikiye. Ibyo ari byo byose, ikibazo ni kimwe, ni ukugira ngo batwihanganire, natwe turisuganya. Icyo kibazo tuzakikemura cy'ubuhunzi, ntabwo ari twe twakiteye, ariko igihe kitarakemuka niwe batwihanganiye. Ni icyo dusaba, ntabwo twaje kuhama mu bihugu byabo, turi abagenzi. Hanyuma rero na Malawi nayo perezida wayo twaramwandikiye mu myaka ishize, na minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu interiyeri. Icyo gihe hari ikibazo mu nkambi cy'uko inkambi zitakibona ibiryo, hari ikibazo mu banyarwanda ushobora akazi amategeko yaho y'impunzi akamubuza kuba yakwicururiza akantu cyangwa kuba yavura ari muganga twabasabaga rwose ko ibyo bintu byagiyeho muri za 50 na kangahe ayo mategeko yarakwiye kuvugururwa akajyana n'igihe tugezemo kandi bakanamenya ko n'abo banyarwanda nabo bakora muri Malawi bigirira akamaro igihugu nacyo ubwacyo ibyo bintu barabyumvise bagenda badohora buhoro buhoro niyo mpamvu navugaga ni buriya n'ibindi nabyo byose ni ukuganira abantu bakareba icyakorwa hanyuma rero nagira ngo ngaruke na Mozambique naho Mozambique buriya bari baharangije tudahaguruka ntabwo erega ntabwo abandi abantu ntabwo narengiye kuvuga abanyafurika ariko ntabwo ari abanyafurika gusa n'isi yose ntabwo imenyereye buriya bugome bw'abariya bantu hari n'abanyarwanda na n'ubu bisobanura ntibabyumve birenze kwemera kugira ngo rero abantu babanza kugira ngo urababeshye mu guhozaho rero sinzi niba nitsa cyangwa niba nkomeza
wakomeza Jean de Dieu wakomeza rwose wisanzure uracyafite iminota 14 rwose wisanzure yego
uya nta ibyinshi ndumva nabivuze
ibyinshi wabivuze
n'ibyo nabivuze wende cyo nakongeraho ni muri Centre Africa naho hari impunzi ariko ngira ngo muzi ibibazo byaho naho ni mu ntambara nsa ubwo nyine ni ukwibutsa ko naho hari impunzi zizegetse aho ngaho ariko nyine zibayeho nk'abandi banyagihugu bose bari mu midugararo
n'igitutu cy'abitwa ngo bararinda amahoro bariya ngo bakora peacekeeping abanyarwanda batabaha amahoro n'umunsi n'umwe ariko ngo bakajya kuyatanga ahandi babeshya mu by'ukuri kuko nabo ntiyabura no kucyakenga bikorwa
niyo mpamvu nari mbivuze nagira ngo nkorosore
urakoze
kugira
ngo byo kurinda amahoro
ubwo ndabihise Rwanda zirinda amahoro aho ngaho
yego ahubwo ziyabuza abenegihugu nk'uko zibikora mu Rwanda zifuriza abanyarwanda n'abagome bariya bantu sankare ni wavuze ngo interahamwe ngo mwazirushije iki ko mwese muri warukaraba nkaba rwose yabivuze neza cyane komeza
hanyuma rero nyine nkitangira navuze ibihugu duhana imbibi duturanye ubwo Uganda nayivuze nayishije Kongo Kinshasa nayivuze nubwo bari mu kwangara Leta ariko ntabanze kwishora muri ibyo bintu u Burundi buri mu bibazo byarwo ariko nta nubwo hatakiriye impunzi nyinshi na Tanzania ariko nta bibazo barimo batera Kenya nyine yo Leta ntacyo bibazo gikomeye iteye ariko nyine babandi biyafiltirayo nyine nabivuze ni ikibazo gikomeye kandi rero ho iyo bahageze bica abantu nicyo kibazo ndumva nakoze turuga buriya
wakoze turu noneho rero nyumva nduva ndabona ugomba kuriho nyumva twakora iki ngo dukomeze gukumira kiriya cyemezo cy'urukoza soni ibyinshi wabivuze ko twanabitangiye mbere kose hamwe bakatwumva ahandi bakatwumva rwose ku buryo bushimishije ahandi naho bakatwumva ku buryo buciriritse ahandi naho bagasa nk'abataratwumvise na gatoya mu gusoza rero hari icyo nari navuze nti ubundi igisubizo nyagisubizo ni ugukuraho iya ngoma ngome gukora iya ngoma ngome rwose byihutirwa kandi rero si twenyine tugomba kuba tubifitemo uruhare n'izo mpunzi ubwazo kuko muri zo harimo nabyo tubivuge yego nta kuvuga ku muntu ubabaye ntituvuga byinshi cyane ariko harimo nk'izo twagiye dutera kamo gato ku mugani w'abagenzi bacu b'Abarundi tugira tuti burya mudufashe kubarinda mudufashe kwirinda bityo mufashe amashyaka yo muri opposition nayo abona uko bafasha mu buvugizi hirya no hino, harimo abagiye bahemuka bakasanga leta ngome yari igiye kubamara kwicuma bakacicika, ariko kubera inda nini bagajyaho wabuze ba Mukantabana Seraphine bararwara akabije, hari n'abandi benshi umuntu atarondora, ariko harimo n'abagumye aho bari bamwe bagatera agati mu ryinyo cyangwa se abandi bagakomeza za politiki za kera zagiye nazo zitera zitanya abanyarwanda zirimo ubwicanyi, ugasanga bagifite iyo ngengabitekerezo. Ntitubaye nka Kigali ngo tuvuge imyumvire yacu y'ingengabitekerezo ntabwo kimwe na Kigali, ariko icyo twifuza ni iki? Icyo twifuza ni ukugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzaba u Rwanda aho abanyarwanda bazabana, aho umunyarwanda abari imbere mu gihugu bazasangira uduke duhari, ndetse bagakora ku buryo utwo twari duke turushaho gutubuka tukaba twinshi, bagakora ku buryo nta munyarwanda uri mu mahanga uzaba abujwe kuza mu gihugu cye n'utakizamo akaba wenda ari uko yabuze itike cyangwa se ari uko yenda yishimiye aho ari, ariko akaba buri gihe adahejwe mu gihugu cye, cyangwa se agahaha yamugwiza akazana mu gihugu cye agakomeza kugikunda akagikundishwa hakakorwa ibishoboka byose kuburyo akomeza kubana n'igihugu cye neza akagikunda akagikundisha, ntihabeho uko guhigana kw'abanyarwanda nk'uko bimeze. Nagira ngo Jean de Dieu ugire icyo uvuga gatoya kuri uburozi buri mu banyarwanda aho bahera mu rubyiruko, ugasanga umunyarwanda arahiga undi ngo mugire nabi ku buryo bwose, ntabwo iri muri leta gusa, nagira ngo nakugire icyo ukavuga kuko mu bihumanyije u Rwanda mu byaruhumanyije harimo n'ubwo burozi bukomeje mu banyarwanda aho usanga ari mu rubyiruko ruhari, uri hanze akaba ni umwanzi yatemeye ku mucakara wa FPDM ijambo n'iryawe.
Nibyo byo uvuga nibyo, ariko hari umugani bajya bacanga umwere uturutse bukuru, none se abo bana ko babyiruka babona abo bantu ko babikora, kuko ese ugira ngo bamaze imyaka 24 ku butegetsi hafi, abana bavukanye na FPR ubungubu ni abasore, ubu bagira ngo bamenye ikitsindi se ko ari ibyo bigishijwe. Ariko nyine nk'uko wabivuze hari gahunda, hari abanyarwanda bandi bafite gahunda nziza atari ugutoza abantu ingeso mbi, ariko mbere y'uko tugana ku musozo nagira ngo nanone nibutse ko iriya secession clause iriya tegeko ryo kuvanaho ubuhunzi ku banyarwanda bigira ibice bine, kandi byose bisa nk'aho ari leta y'u Rwanda ari wa ryashami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryo HCR basa nk'aho babyirengagiza nkana. Igice cya mbere cya iyo secession clause ni impunzi ifata icyemezo ku bwayo ku bwende bwayo igataha nta wishyizeho agahato. Icya kabiri rero ni ukuhitamo gutura mu gihugu wahungiyemo ugafata ibyangombwa byako. Icya gatatu ni ugusonerwa ugahamana sitati y'ubuhunzi, nko muri Congo Brazzaville hari abantu basonewe bagera kuri 800 bo ntago bambuwe sitati. Hanyuma rero icya kane kidakunzwe no kuvuga badakunda no kwitaho nibyo abantu mu cyongereza bita relocation, ni ukuvana impunzi aho yari iri bakayijyana mu kindi gihugu, akenshi babajyana i Burayi hariya Burayi bwa ruguru cyangwa muri Amerika cyangwa muri za Australia. Icyo cya kane nta nubwo bajya bagihingutsa bagira ngo nikibaho, kandi by'uko ari bine nibyo bigeze secession clause byari kugira ngo abantu bumve gusa ko tugifite akazi ko gukora. Niba secession clause leta y'u Rwanda yashyizeho amasinya hamwe n'iyo miryango mu muryango wita ku mpunzi hamwe n'ibihugu nyine byakiriye impunzi, rimwe na rimwe tugomba no kubibutsa ko ibyo basinye batabikurikiza. None se wabwira umuntu ngo nataye akakubwira ati ntaho njya ukamugira ute? Kandi muri secession clause umuntu agomba gutaha ku bwende bwe, ko handitse ko nta ugomba gushushubika ngo nawe bagomba gushyiraho agahato. Nibyo byose nyine biratuma nyine ngana no ku musozo wabivuze nyine nibyo uti erega n'ubundi kugira ngo ikibazo gikemuke burundu ubutegetsi wa mugani w'abandi ni ugufata leta nibyo nyine none se nituri ishyaka rya politiki twebwe turashaka guhindura ibintu kandi guhindura ibintu bigomba guhinduka ari uko ubutegetsi buhindutse icyo gihe rero nta nubwo ari n'impunzi gusa ziziruhutsa ni abanyarwanda benshi n'ikibazo cy'impunzi ubwo umuti uzaba ubonetse burundu ariko igihe tutarabigeraho rero kuko bizasaba igihe hari izindi ngamba zigomba hagataho kuba zishyizwe mu bikorwa twaranazitangiye nahoze nzivuga ibi byo kwandikira abaperezida n'abandi babungirije ariko hari n'ibindi wenda tutari twanakora ntabwo ndi buvuge byinshi kuko kuri iyi dosiye ntabwo ari ngombwa kuvuga byinshi hari ibyo nanjye ndi bwibikire nkeneye kuzakora bitari ngombwa ko abantu banabimenya kuko bishobora konona ariko mu byo nshobora kuvuga nta watinya kuvuga ko gutabariza impunzi ari ngombwa turabikora ariko wenda tugomba kwiminjiramo agafu tukagera hirya no hino aho tutaragera hari ikindi kandi hari ibihugu twabonye by'intangarugero byafashe iya mbere biba byamagana byakira impunzi zibiha ibyangombwa kuko ibyo bihugu tutabyegera ko byo bifite n'uruvugiro kuturusha ngo bigende bishaka ibindi bihugu by'ibicuti byabyo ko burya buri gihugu kigira inshuti bakabisobanura abo batarumva bagira ngo ntibazumva ngira ngo nabaminiyeho hari n'izindi ngamba ariko ntabwo nshaka kuzivuga mu ruhame
ndagushimiye cyane ndumva rwose ntabyo utavuze wabivuze ibyo ushigaje nabyo ni amabanga yo kugira ngo iriya ngoma ngome itazayakoresha mu gukomeza ibikorwa byayo by'ubugome mushuti rero mwari muduteze amatwi nagira ngo nshimire uno mutumirwa w'imena Jean de Dieu Turikumana uri muri komite nshingwabikorwa akaba ashinzwe ikibazo cy'impunzi kandi akaba amaze kuzihumuriza no kuzibutsa uburenganzira bwazo bukubiye muri ziriya ngingo nke za secession clause biriya byakozwe hagamijwe kwamburwa impunzi uburenganzira bwazo ariko zirabufite mu by'ukuri kuzibutsa ni ngombwa twari mu kiganiro ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda nyuma yo kugambanirwa na FPRDMI ariko burya imana niyo nkuru ikindi cyo abifasha nayo irabafasha dukora uko dushoboye kose nayo tukaba twizera neza ko izadufasha muri kino kiganiro twarebye ukuntu byifashe muri rusange hirya no hino aho impunzi z'abanyarwanda zahungiye tureba ibihugu bimwe bifite umurava mu gushushubikanya impunzi mu gihe hari ibindi twashimye cyane bikomeje kuziha ikaze twarebe hamwe ku icyo twakora kugira ngo dukumire kiriya cyemezo cy'urukozasoni duhumuriza impunzi yuko hari byinshi byakozwe yego ko hari ibyinshi bigikeneye gukorwa kuko harimo izibabaye harimo iziri mu kaga muri kino gihe urugero hakaba impunzi zo muri Congo Brazzaville twarebye rero ukuntu n'impunzi ubwazo zamenye uburenganzira bwazo mbisubiremo uburenganzira bw'uko uretse no kuba muri ibyo bihugu byari byarazakiriye harimo n'ubwo bushobozi n'icyo kintu gishoboka cy'uko zakorerwa relocation zikajya mu bindi bihugu by'amahanga bitari ibyo zari zirimo ariko rero intego ni imwe niyo kujya mu Rwanda rwatubyaye kandi rero izo mpunzi zizabigiramo uruhare ngo babaye n'ubandi urugi ariko turababaranye ikindi cyo tuzakora ibishobotse byose Kagame azaruhira ubusa nshuti rero mwarimu duteze amatwi mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jean de Dieu Turikumana turabashimiye kuba mwaduteze amatwi tukaba tubasezeho naho ubutaha kandi rero abifashije abishyize hamwe imana nayo irabasanga dufatanye kurwanya leta ngome ya FPRDMI bityo icyo kibazo kimwe n'ibindi byose birangire. Kagame ibyo byose yashoyemo imari byo kugira nabi abanyarwanda bizamupfana ubusa, azaruhira ubusa. Murakoze rero, ijoro ryiza aho bwije, umunsi mwiza aho bwakeye, amahoro y'Imana.
Erega nanjye ndabizi kandi uzabikora wowe.